Makasaha ko mo singu yung kabagire igineza uiteka yanjirie murujendo yantwaye mo urujendo wibu kabutunga andandata ku Jesu akomeza kwizera kwanje imyaka Sina hisemo kumukurikira mu nzira ntoya ubuntu bwe bwaramagarikiye kugeza n'ubu nibwo mpagazemo
ego ubuntu butangaje uwo mukiza bahagarikiye namweza cu kumesiyo Siva kutwongorera atwumvisha ko bidashoboka byakora umuntu kwiyumvisha uburyo byabasha gushoboka kuguma mu birindiro kugeza imyaka yose
nayibitsinze nayo uretse guha Musaraba turashimu buntu kumwami wacu kaduhagaritse kugeza ubu akwishime akwikuzo dufatanye tumutendereze
nibase yanunduranze eyamponya wakiza Yesu akumasanyo se
Someone
is
saying,
"Go, go, go."
Jesus.